la au Zion, la moula au Zion. Sendje ma tukan we ma senda au Zion, la no lion. Kam jini wantwa sindungwa senda au Zion, la moula au lion. Wa wantwa sindungwa nai ujaman. Selasia.
Zion, one and you good. Tell us in Zion, a lion.